Alter Records. Ni wewe tena sitapungukiwa, ni wewe mapenzi yanasua, kumbe ni wewe najua sitakuaga, ni wewe bado moyo utatibua. Oh, ni wewe tena sitapungukiwa, ni wewe mapenzi yanasua, kumbe ni wewe. Lazima tupige chenga, hatua moja mbele mbele, basi pite alama, na mimi naja pole pole. Lazima tupige chenga, mwendo pole pole, pole pole, pole pole, pole pole, mwendo pole pole. Badai tena akanigeuka, kaniletea zawadi, mina shunda kusema nona mshasta ishikazi, na mikutwa na waza ui mtoto basi taji, loku mabepuma haote wakapita, hata sitielewi kumehumo matatani. Alisema tani hanya akiwa mgini, badai tena akanigeuka, kaniletea zawadi, nashinda kusema nona mshasta ishikazi, na mikuta na waza uyu mtoto basi taji, lokuma mefuma haote wakapita, hata sijielewi kumehumo matatani. Niwewe tena sitapungukiwa, niwewe mapenzi yanasua, kumbe niwewe najua sitakuaga,
wajinga zote tunajibwaga, orodha ikatimia.